Omar ibn Khattab ne yonent bi da waxone ne ku tobulon bopam aw sas wo xamne gudi gune danako def mo xam jangal quran la mo xam julli la mo xam leneen la am gudi ko xamne nak mom te ca bidanti ba defuko ba am ci lum defut defut lepp dal ko yit digante fajar ak tisbar bu fa defé lolé mu dan def yalla bindal ko tuyaba yi kuko defewon ca gudi ga xam nga day newon nafilay gudi xeyati jamu yalla gudi gi mo op tuyaba beccëk bi ndax gudi day waxtu ciagante ak nelaw mune nak ko xamne dok bam ci dan def da bidanti won ba def ko won ba am lum ci defuton su ko defé digënté fajar ak tisbar moy digënté bo fu ko fi defé rek yalla bindal ko tuyaba yi ko defoon ca guddiga